Garci, rock em my Kardashi. Arkem ma bagarti, kanu wahad haisi. Iga Garci, rock em my Kardashi. Arkem ma bagarti, kanu wahad haisi. Iga Garci, rock em my Kardashi. Arkem ma bagarti, kanu wahad haisi. Rabadan oo qodob badar kan jooga iska dhinni rago ficil baan doonaa hadda lukaso been qorbaan goonaa runtani laa faqiira ku keena bahaahinow sharciya dastuuri iskiilow niga gacan liba xad ku jirtaa haddarta wax limow fadhiga kugu imaana atlant waxaan soo maraya somaliland horaan u soo kaxaysana mabaan lafaha shiida ka dhigana daangu tuura mabaan dadaha wanaan dostri firi korka u kaxa waganj siddexan iyo halkan liimaad iga dusood mana qanqeel qorta ka jarra ku rida gaar meedkiisa ku celiya soomaal waa salaami reer shangaan xigmadda waxaan ka keenay mugaabi reer dhekeen leedahay aana waali maskaxdana igashay waana maani mar dhowliil baliil waa wadaafi muqdisho roobkaagu waa kadaar Kiciya kiciri say I hold his dog Rapping the juice, so fuck it, I'm up Beaches that like it the way I pop The niggas are dead, they come with a cop Guess who what's up? I like the cop Gold and black, I don't fuck with the ball Iga Garci Rock on my Kardashi Arkem Abba Garci Kenu wahad haisi Iga Garci Rock on my Kardashi Arkem Abba Garci Kenu wahad haisi Iga Garci Drop come my Kardashi Arkem ma bagarti Kenu wahad haisi Rabadan oo qodob badar kan jooga iska dhinni rago ficil baan doonaa hadda lukaso been qorbaan goonaa runtani laa faqiira ku keena bahaahinow sharci